Ngokumbumbuzela ngolwazi oluningi kweqe nolunye olungamampunge kulezi insuku. Asikho nebali isikhathi esedlula leso kumele umuntu acabangisise kahle, akwazi ukuhlunga, kusemqwa kakhulu lesi sikhathi. Nokho, kune-risk futhi yokuba ucabange kweqe. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngendlela engakheke ngayo, ngingumcabangi, uhlazisisayo. Umqondo ophusile ungumngani wami. Futhi sikhulumile ngalokho izolo. Lesi sidingo sokuhlaziya amaphuzu. Ufake esikaleni iqiniso, uthole ubuqiniso bempela beyiqiniso. Kulezi insuku esikuzo kushubile. Sivuvuzelwe inkulumo eyiningi ngenhloso yokusuke siqandelwa amanga emini libalele bhoko. Ma unganakile ukholwa yikho konke. Kanti sekunganetema elithi fake news, indaba engamampunge. Nokho, nakube siyitshela ukuthi sikhaliphile mina nawe, kodwa sinawo wonke amagalelo okwazi ukuyihlungisisa zonke iindaba eziza kithi zihlunge ngokuphelele zonke. Ngine-app yeindaba kwi-mobile device yami ekwazi ukungitshela indaba eyivela kumaziko engingawethemba emhlabeni wonke. Kodwa emva kwemzuzu eyishumi nanhlanu noma engamashumi amabili wokuthola indaba. Kodwa ngiye ngisale ngibamba ongenzansi ukubona konke lokho okwenzeka emhlabeni. Futhi lokho kuliqiniso nakithi ngomuntu ngamunye. Kwesinye isikhathi amaphuzu yiwo asengami. Sifisa ukucabanga ukuba siphume kanjani leso simo esikuso. Kodwa sibonakala sinamandla okwenza lokho. Manje pho, ithini impendulo? Ake sibuyele emuva. Izaga 3 verse 5 no-6. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki okwakho ukuqonda. Mazise yena eyindleleni zakho zonke, uyaqondisa imkhondo yakho. Ngamanye amazwi, yimi ukucabanga kweqe ngezinto. Ngoba ngesikhathi uzama ukucabanga konke ngokwakho, kungaphezu kwakho lokho, kuchitha isikhathi. Okwedlule kunalokho ukuthi ekukucabangeni kweqe lokho okuhlazisisayo, okukuthathile, kungagcina kuletha ingcindezi nakho ngokwakho. Kunalokho, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Endleleni zakho zonke, mazise yena, hloniphe, mlalele, mkhonze, futhi uyoyiqondisa yena izinto. Sihlobo sami, lakho impilo ididana, buyele emumva isekelweni. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.